Indumiso nembulelo kuyo iNkosi, ngayo inyebe yobuka lapha kwakhona, kuba sizodumisa, kwaye sinike umbulelo kuThixo ngayo into ayenzileyo, ngenxa yethu nangenxa yabaninzi. Sivile kwilizwi lokuvula, lilizwe elaziwayo kuthi sonke, kodwa izinto ezifanayo ziza ukuba inyaniso. Ndiqaphele apha ukuba kubhale uba uthe ngomoya ngcwele wayalela nakubapostile abo abanyule ngokwakhe. Oku kuthe kwaba lukhulu kum. Elizwi lithi umpostile lithetha ukuthi umthunywa, isithunywa, lo uwathunywayo. Kwaye ukuba ubuthunyiwe, ngoku kumele ukwazi ukuthi ngubani okuthumileyo. Ingaba uthunywele ibandla? Ingaba uthunywe lihlelo? Ngubani okuthumileyo? Ngubani othumileyo? Ukuba libandla elithumileyo, ngoko umele ibandla kwaye uyakuphendulela loo nto. Kumele ukuba kuzaliseke imiyalelo yalo. Kodwa ukuba iNkosi ekuthumileyo, ngoko uya kuphendula kuye, kwaye kumele wenze into ayithethileyo. Apho amabandla xa ethuma ayaxela uba uyephi, wenze ntoni, uhambe uyokuyenza phi, inkqubo yakho uhlala ixesha elingakanani kuko konke. Xa iNkosi ithuma uyakuyalela, uthi uyayixela into emayenziwe. Kwaye nako okukhulu nokwahlula abakhonzi bathixo bonke kwabanye. Wonke umkhonzi kathixo uyazi ukuba iNkosi imiyalele ukuba enze ntoni. UNowa zange adinga uba abaleke jikeleze buze uba makenzini. INkosi yamxelela. Moses wayengadinga uba athi ewe Kora ucinga ntoni, wena Datani ucinga ntoni, wena Abiram ucinga ntoni. INkosi yayisele imxelela uba enzeni. Kwaye qolo mqolo mhle. Khangela ke uzenze ngomfuziselo wazo owawubona entabeni. Zange ave nje amazwi, wabona, wayengumprofeti, waye wenza oku iNkosi yamxela khona. Eliya wathi kwintaba yeKhamela, makwenziwe, makwaziwe namhla kuba ngubani na uThixo inyaniso. Ngoku ekupheleni ithi, ukuze bazi ukuba wena uyiNkosi kwaye ume nomkhonzi wakho, kwaye ndizenze zonke izinto ngokwelizwi lakho. Kwaye umzana uBrenham wathi kwelinye ithuba, kuyenzeka ukuba uhlekise ngomkhonzi kaThixo, umnyelise, kude kube lixesha. Kodwa uthi iyure izawufika apho uThixo kumele angqine ukuba umyalele kwaye uthumile. Kwaye xa kufikele ekulindweni, Abraham walinda ixesha elide elaneleyo. Kwelo xesha nathi ngexesha senza oku iNkosi eyaleleyo, kude kube yimini apho waye nika khona umyalelo kubapostile abanyulileyo. Kumele ndenze iphawu nje apha. ungayifunda. Inkosi yabiza uMateyu noPetros noYakobi noYohane noba yayingobani, kodwa ndifumanele indawo apho wabiza khona uJudas, indawo enye nje, noba wamfumane lo bendawo nethile, noba wamfumane ezenza izithethe zakhe, wambiza phi, noba ungaphinde uyifunda iBhayibhile kwakhona ayizukubulimaza. Emva koku ungandibonisa apha ithi kude kube yiloo mini apho wanika abapostile abanyulileyo, abo wababizayo, abo wabanyulayo ngomoya oyingcwele, wabanika umyalelo. Emva koko wanyuselwa emazulwini imyalelo yakhe, imithetho yakhe, hayi kwinto esifuna ukuyenza kodwa kwinto yena afuna uba yenziwe. Kwaye ndiyakhumbula kwakhona namhla ngovuyo nje oluvela entliziyweni, hayi ngokuhleka okukhwazayo kodwa ngovuyo olusentliziyweni, ndiyayikhumbula imini endagqiba ukubhala ngayo incwadi yokuqala ejikelezayo. Ndayitsho apha phambili, kwakumele ndiyityikitye ngendlela ethile kodwa ndandingenokuthi obekekileyo okanye ndithi ozithobileyo. Kakuhle kakuhle ndandihleli phaa njengoba ndime apha ngoku, ndandigqibile ubhala ngesaquphe nonke. Niyazi xa usenza into okokuqala ayiyo nto wakho wayenza amatyeli alikhulu ngaphambili. Mele ndizifake ezihlangwini zam, ndandihleli phaya njengokuba nisiva ilizwi lam ngoku, kwathetha entliziyweni yam, hayi ngokuvakalayo endlebeni zam kodwa entliziyweni yam. Yayiphinda kwakhona loo ntetho ngomyalelo wakhe, bendingenakunceda kwakhona ngomyalelo wakhe. Bendiyicinga uba ithetha uthini ngaphambili, kodwa apithi kuloo amnike umyalelo wokugqibela. Nantso into, hayi kuba senza into kodwa ukuba siyenza intando kaThixo ngokwelizwi likaThixo, ngoku ukuze kubonakale kwenziwe nguThixo. Kungenjalo sawukohlwayo, sohlwayelwe yonke into esiyenzayo. Elinye ilizwi elihambisana neli likwabaseroma isahluko seshumi, kwabaseroma isahluko seshumi, isibhalo esihle. Kwaye ndithanda ukunomeleza namhla ukuba nithembele enkosini, nomeleza ukuba nikholwe uThixo, nimthathe elizweni lakhe, nimbulele ukuba uyalizalisekisa. Apha kwabaseroma isahluko seshumi ithetha ngokushumayela nangokuthula nangokholo. Ithi apha kumqolo weshumi elinesithathu, kuba bonke abasuku babelinqula igama lenkosi bosindiswa. Bothini na ke ukumnqula lo bakholwanga kuye? Bothini na ke ukukholwa kulo bangamvanga? Bothini na ke ukuva kungekho mshumayeli? Othini na ke ukushumayela bengathunywanga? Bothini na ke ukushumayela bengathunywanga? Kwaye iza nje kungoku ukuba ukholo lweBhayibhile olusebenza phambi kothixo luqhagamshelene nokuvakaliswa kwelizwi elivakaliswa ngomyalelo kaThixo,
write that down.
Kubhale phansi oko. Olu lukholo. Olu sebenzayo phambi kothixo. Hayi ukholo kwenye into. Kodwa ukholo. Oluvakaliswa ngelizwi. Elivakaliswa ngokuyalelwa nguthixo phantsi kwempembelelo yomoya ongcwele. Kuba wonke umntu unokholo. Kodwa kuphela abo bavile izwi lenkosi elenzelwe bona ukuba balive banokholo olusebenzayo phambi kothixo kwaye siphila kwixesha apho lonke icebo likathixo livakalisiwe kwaye kunyanzelekile ukuba kwenziwe ngokomyalelo wakhe ngoku iye icaca kakhulu ukuba kubaluleke kangakanani kuthi uba sibambelele kwilizwi likathixo siqinisekile sime ngokuqinileyo ngaphezu kwangaphambili kwaye sibambelele kwilizwi lobomi kwaye ndivuye ngemini kaKristu sibambelele elizwini andifuni zuko kodwa ndifuna ubambelela kwilizwi eli silivileyo lashinyayelwa kule mihla kakhulu ngalo ulungiselo kamzana uBranham indoda ethunywe ivela kuthixo inomyalezo ovela kuthixo ngabo abantu bathixo kweli xesha kwaye ngokuba wayengumprofethi welizwi usikhokele sabuyela elizwini kwaye umtshakazi uyaba ngumtshakazi ohlambulukileyo welizwi kwaye nokubhala ngako oko sinokuncedwa nguthixo ixesha lifikile ukuba siphelise wonke umxube size sityale imbewu entle yelizwi ukuze xa imvula ngasemva isiwa kungabikho mxube phayana emadlelweni kube khona kuphela imbewu enye elungileyo kodwa ibe yintsimi yengqolowa entle kwaye uthixo ulingqina lam xa ndakubona oku kuvuthiwe kuvuthwe kakhulu intsimi yengqolo iminyaka emininzi eyadlulayo kahle kahle ngoku bendiyibonile intsimi yengqolo wendaweni ethile phaa eScandinavia ebonakale ifana inombala wegolide nombala oyotyheli kwaye ndayibona nenye ndibonile enye ngoku besingena kuyikholwa apha iminathe nameva ibinde kunengqolowa bengingakholeleki oko kum kodwa ndayibona okunjalo kwaye kakuhle ndacinga ngako kodwa intsimi yengqolowa endayibonayo emva phaya yayiminyaka emininzi eyadlulayo yayihlambulukile ngokugqibeleleyo kungekho nalunye uphawu lwenye imbewu yayintsimi yengqolowa ecocekileyo ngeepesenti ezilikhulu apho singenakothuka ukuba ukutyala okucocekileyo kumele kuvelise kumele kuqhubeke kwiintliziyo ezicocekileyo andazi noba niqapheloko andazi uba nje basihleli apha sonke singumxube bendikuthiloko ngaphambili uba sonke sivela kumabandla ohlukileyo apho khona ivangeli exutyiweyo apho ilizwe xutyiweyo lashunyayelwa khona ngokuthixo usibizile saphuma enenjongo engaphezulu engcwele ngoku lembe ucocekileyo kumele ityalwe entliziyweni ecocekileyo ukuze kuvele ukuze isivuno esicocekileyo sivele kungabikho mxube. Kodwa ndifuna uthetha okuninzi ngako, kumele ndibhale ngako. Kumele kungqine phambi koThixo naphambi kwabantu. Iyure ifikile kwaiintshumali zokugqibela ezimbini, ilizwi elithethiweyo yimbewu eluqobo naso kisisekelo sesa yonke into esaza ukuza. Kwaye ndiqinisekile ukuba uThixo selebeke yonke into ngaphandle kwicebo lakhe, kwaye akho mntu ekumele uba abe nexhala. Uba nexhala kodwa ungabi nexhala kakhulu side sibe ngamaphakuphaku. Kodwa apho siqhubeka sithemba kuThixo ophilileyo, boshumayela njani na bengathunywanga, kuba njengoba isitsho apha bengathunywanga. Kwayanga uThixo anika akubekho ku phezu kwethu. Khona ilizwi elinye endithanda ulifunda ngoku ke njengoba sisondele ekupheleni, apha kuYoshua isahluko sesithathu. Yayingcinga eyandihlaselayo imizuzu embalwa edlulileyo, kwaye khandiyifunde ngokwam nje umqolo wokuqala okanye wesibini. Kwakho ingcinga yokwayisa intshaba kwilizwe lesithembiso. Kakuhle kakuhle lo ngumxholo wentshumayelo, kodwa ndifuna noko siwufunde lo mqolo. KuYoshua isahluko sesithathu umqolo wethoba, wathi uYoshua koonyana bakaIsrayeli, sondelani apha nive amazwi kaYehova uThixo wenu. Wathi ke uYoshua, niyakwazi ngale nto ukuba uThixo ophilileyo uphakathi kwenu, eya kuwagqoqa kuphele phambi kwenu amaKanani, amaHiti, namaHivi, namaPerizi, namaGigashi, namaAmori, namaYebusi. Nantso itsheya yomnqophiso wenkosi yehlabathi lonke ingena phambi kwenu eYodani. Sithabatheleni ngoku amadoda abelishumi elinambini. Ngoku andifuni ukuhamba kakhulu koku, mhlawumbi sabuyela apho xa inkosi sikhumbuza isikhokhela kule ndlela. Kuhle kunjani kula mazwi am thethiwe kuqala inkosi ngoYoshua kwaye ngoYoshua isi ebantwini. Emva kokonke uThixo wamyalela, zangaze ngoba engaqeshwanga ezokuxela phaa kwigumbi labangaqeshwanga, kodwa inkosi iyamyalela uba enje le nkonzo. Kodwa kwaye ithi, wathi uYoshua, apho niyakwazi ukuba kwaye iyandichukumisa bakukho amaFilisti noba ngubani, amaHiti, amaKanani noba bengubani, kuba sifuna ukutsho yayizintshaba emehlweni kaThixo, emehlweni abantu bakhe. Kwakumele boyiswe basuswe, kwaye abantu bakaIsrayeli kwakumele ukuba bawubange umhlaba ngokwezisekelo zezithembiso uThixo wazenza kuAbraham, kwaye bahambahamba kwilizwe lesithembiso. Niyakwazi apha, kwaye xa sijonga jikelele kumele izinto sizibiza amagama azo: amandla esigulo, amandla esono,
all the powers of darkness.
Onke amandla obumnyama ayakwe yiso.
And hereby we shall know
kwaye siyakwazi
that the living God
ukuba uThixo ophilileyo ukhona phakathi kwethu. Hayi ngenyaniso yoba sithetha ngakho kodwa ngenyaniso yokuba kuyenzeka kwaye asinokuzipeyinta okanye sizenzise ngelizwi, kodwa kumele sithi, Nkosi, singabokholo oluncinane kwaye asinakuncedeka xa sijonga nezinye izinto, kwaye siyaqaphela ngokugqibeleleyo uba lowo ungaphakathi kwethu weyisile, weyise yonke into, wavuka kwabafileyo ngosuku lwesithathu. Ngoku ndicaka kwilizwi lincwadi yokuqala kuyohane isahlosi sesithathu, apha umpostile uthetha ngomoya wabachasi mkrestu nabo baphumayo kuthi ngokunjalo nje aqhubeka athi lo ungaphakathi kuni mkhulu kunalo usehlabathini. Kwaye ndiyayikhumbula intshumayelo wamzana uBrownam wangqina kanjani wathi lowo ongaphakathi kuni mkhulu kuneengxaki zenu, kuneemeko zenu, kunezigulo zenu, kunayo yonke into eningajongana nayo, lowo ungaphakathi kuni. Ngoku ayisithi kodwa lowo uleyisileyo, lowo weyisileyo, lowo wahlatywayo ngenxa yezono zethu, watyunyuzwa ngenxa yezigulo zethu, isohlwayo esasaba kuthi sabekwa kuye ukuze sibe noxolo, kuze ngamanxeba akhe saphiliswa. Ngoku ungaphakathi kuthi kuba enze umsebenzi wentlawulelo, ugqitywe ngaphakathi kuthi nangathi naphambi kwethu ibe yinyaniso engcwele. Sawukwazi ngaloo nto uba uThixo ophilileyo ukhona phakathi kwenu. Ungakhumbula xa uYoshua noKalebi babuya nabanye abalishumi, bonke babenxunguphele kakhulu kwaye bengenakhona, kodwa babini bephethe ilizwi lesithembiso entliziyweni zabo, kwaye bathi njengeqhekeza lesonka siya kuziqwenga intshaba. Abazange bajonge imeko kodwa bajonge uThixo ophilileyo owabanika isithembiso. Ndikuthetha oku ngenjongo namhla, ukuba siyonela ukuba amaFilisti alawule kuthi asingqunge naphakathi kwethu nangayo nayiphi na indlela kwenze uba uThixo angakwazi ukwenza nanye into. Kodwa uba siyaqonda uba uThixo ufuna ukuzukisa kwaye kulapho kuphela sinokuqaphela, simqaphele njengophilileyo phakathi kwethu kwaye nobukhona bakhe phakathi kwethu, amaHiti namaHivi nawo wonke amagunya otshaba oyiseka. Ngako oku kumele kwaye siyakwazi uba kukhona uThixo ophilileyo phakathi kwethu, kwaye ndiyakholwa ukuba sinalo ilungelo lokwenza njalo. Andikholwa ukuba luqikelelo okanye kukuzikhukhumalisa ukuba noba ngubani athi ngesaquphe ave amandla kaThixo ngawo umoya kaThixo, kwaye kuze iinkani zangaphakathi ngokuchasene namaHit nawo onke amagunya otshaba. Kwaye kukhona izifo ezaneleyo ngaphezu kwesixhenxe nanini, njengoba zonke ezi zizwe ziye zadweliswa apha zihleli pha kwilizwe lesithembiso. Kwaye singathi amanye amaxesha sicinge kuba uThixo ulungisile ilizwe lesithembiso khona ubusi nobisi, kwaye kwakukhona iintshaba ekumele ziliwe. Ingaba kwakulula ngolo hlobo? Kwaye kumele siqaphele oko. Kwenye icala lilizwe elichichiza ubisi nobusi. Kwenye icala lilizwe elingqungwe zintshaba. Kwaye kumele kwaye singabala ngoncedo lukaThixo. Kwaye mhlawumbi ngumoya kaThixo lo wawukuSamson, awunothi uxola, ayiyimveliso entleleyo kodwa unako. Ukuba uyalifunda ibali likaSamson likhethekile nje, lithi umoya kaThixo wehla phezu kwakhe. Emva koko waye eTimnat. Kwenzekani emva koko sonke siyazi. Kwaye yayingumoya kaThixo owamqhuba ngoku wayehamba phambi kwakhe. Omnye umntu wayenothi hayi, unomnye umoya uSamson engengumoya kaThixo. Kodwa umntu olazi ibali eyazi into endithetha ngayo. Kodwa lalikhona ixesha apho uThixo ayijonge ixesha inkqubo apho yakufundisa amaFilisti isifundo. Kwaye ukuba wayelungise kanjani ibali kwakukuye. Emva phaya umoya kaThixo wehla phezu koSamson. Kwaye sele sivile phaa kwilizwe elivulayo. Inkosi ithe, hlalani apha ude umoya kaThixo idinga loyise amandla avela phezulu ahle phezu kwenu. Vumela into yoba igxobhe, hayi kuba ibophe, kodwa igxobhe ngaphakathi kuthi evela kuThixo, evela kuThixo, ukuze inkosi yenze into kwayanga ingasinika okungcwele okokomoya ukunganeliseki, ngokunjalo ukuphumla okuqinisekileyo kulo ukholo. Oku kuhambelana kokuba kwenye icala sinakuphumla kuThixo, kwenye icala sihambe siye phambili kunye naye siqhutywa ngumoya wakhe. Ngokokholo lwethu oluqinisekileyo kuya kwenzeka nje uba lisitsho icula. Amafilisti awanagunya, kwaye uba bathi kudala belapha ixesha elide, ngoko akunakwenzeka oko. Inkosi sinike izithembiso, asizi ngoba besifuna ukuza, asivi ngokuba sifuna ukuva. Silukholwa ilizwi likaThixo kuba lilizwi likaThixo, hayi ngokuba kulungiselelwe ngolo hlobo, kodwa ukuba uThixo elilungise ngolo hlobo kwaye wabeka ibandla lakhe phezu kwalo mhlaba le mihla yokugqibela enenjongo ekhethekileyo. Yiloo nto silapha. Ngaba ufuna uba lapha wena? Ingaba ubuziwe uba kutheni ulapha? Ingaba mna ndibuziwe ukuba ufuna ubomi bakho buhambe kanjani? Ingaba ububuziwe uba ufuna uba mkhulu kangakanani okanye hayi? Zakwenziwa ko uxolo. Kodwa uyazi uba ndifuna ukuthini, uxolo yimveliso embi leyo, kodwa uyazi uba ndifuna uthini. Sabekwa apha nguThixo
I still have to keep that thought in mind.
Kwaye kusamele ngigcine lo ncinge engqondweni. Iingcinga ezizukileyo zikaThixo. Kwaye uThixo wabelana nathi ngezi ncinga. Kwaye siyavuya kuzo. Yangumoya wakhe ungehla phezu kwethu. Ukuze siqaphele ukuba iyure isondele.
In which God wants to glorify himself.
Leyo uThixo afuna ukuzukisa khona. Abaninzi bathetha uThixo nditsho noThixo ophilileyo.
But it is important.
Kodwa kubalulekile.
That the divine undeniable proof.
Ukuba iziqinisekiso ezingcwele ezingenakukhanyeleka zokuba khona kwakhe.
Is provided through divine deeds.
Zinikiwe ngezenzo ezingcwele.
And I believe
kwaye ndiyakholwa ukuba inkosi ayikusilela ekusiphenduleni uya kuba nathi kude ibe lutshaba lokugqibela lenziwe inyawo izihlalo senyawo zakhe. Yomelelani elizwi likaThixo. Ndiyacela xa nisiva amazwi omprofethi Thixo ufuna usinika sonke ukomelela ukuze siye phambili sithembe kuye ngokhululekileyo aze abe ngaphakathi kuthi singama noku emva kwalonke ixesha lokulinda kumele ukuba sizilungise xa ndathi ndanxiba iyunifom yam yokuqala ndiyinkwenkwana nje neshumi elinesibini kwakumele sihambe esihlangalaleni hayi ukuhamba kwezinye izinto kodwa kwakumele sizilungiselele ukuhamba esihlangalaleni konke kwakumele ukuba siqaphele suba nexhala nokuba sasikhaba amanzi noxa sijonge elihlabathi asilichithanga ixesha kodwa silisebenzise ngoncedo lukaThixo uba sivakalise lo myalezo uzukileyo uhlambulukileyo ucocekileyo egameni lenkosi kuwo wonke umhlaba. Kwa uThixo uqinisekise uba yonke into ihamba kakuhle kwaye asikho isithembiso esishiyeka singazazisekanga. Indumiso zinezuko kwigama lenkosi. Amen. Kanye njengokuba ndinjalo ngaphandle kwesicelo kodwa ukubi kazi lakho laphalala ngenxa yam yaye ukuba wenu yandibi sandize kuwemvana kaThixo ndiyeza, ndiyeza. Kanye njengokuba ndinguye ndilindile ukuze ndihlangulwe umphefumlo kwibala elinye elimnyama kuwe onekazi elinokucoca ongamabala mvana kaThixo ndiyeza, ndiyeza. Bawethu osemazulwini siyakubulela kakhulu ngayo le yure yenceba nangalo igama lakho elihle lingcwele Nkosi. Uthethile entliziyweni yam nakuthi sonke kwakhona ngokuhlwa nje oNkosi. Asinakukushiya Nkosi kwaye asiyi kukushiya Nkosi ngoba usibizile Nkosi. Usikhethile Nkosi. Usenzile abantu bakho Nkosi. singabakho unkosi kwaye sawushiyeka singabakho kweli xesha kude kube sephakadini nokuba udabi lungashushu ube njani ngoku kweli xesha nkosi xa kumele silwe namafilisti noba ingubani nkosi siyazi nkosi ukuba sinalo ulweyiso kuwe ngako oko siyakudumisa nkosi siyakuzukisa nkosi noba amanye amaxesha akukhangeleka ngathi umkile kuthi kodwa nkosi uphilile usekhona embonweni kwaye usenza oko ukufunayo inkosi kwaye yonke into iza kulawuleka phantsi kwakho udumiso kuwe amen.